na Yeshua eyajubira Yeshua rense tongoza mu butongole ndabika ya yempya oluvanyuma lw'okugatta kampuni zayo eza Yeshua mu byobulamu eyajubira Health Insurance Company of Uganda Limited ne Jubilee Life Insurance Company of Uganda. Enkola eno ekigereddwamu okutumbula empeereza eri bakasitoma ba kampuni eyo. Bino birangiriddwa ku mukolo ogubadde ku yafeesi za kampuni ya Jubilee Insurance mu kibuga Kampala ogwetabiddwako abavunaanyizibwa ku kulungamya Yeshua mu Uganda. Bebakolagana nabo abasubuzi ba Yeshua ba agenti saaka abakozi. Ssentebe wa Jubilee Holdings Limited Zul Abdul agambye nti abantu abeetanira empereza ya Yeshua mu ggwanga n'amawanga gananye Uganda kaakano beeyongedde nga kino kivudde ku kusomesa okuliwo. Ye akola nga akulira kampuni ya Jubilee Insurance Uganda Eugene Makere Eugene Mutekere agambye nti okugatta kampuni zaabwe eza Yeshua kigenda kuyamba nnyo okuwa bakasitoma baabwe empeereza kusaba banna Uganda okwetalira insurance.
I mean, this amalgamation is really important for us because it creates that opportunity where we are now able to create a meaningful impact that becomes significant. So our role moves from just providing products to enabling security, resilience and peace of mind for the communities that we serve. So to this we've made those deliberate investments. I'd started by mentioning operational excellence. We've strengthened our systems, we've strengthened our processes, we've strengthened our distribution capability. So more and more you're going to be hearing of one Jubilee.